Ningo moti mango.
Sorry, out of the topic, what electric, electricity, baseball life, natural that, Magina, stima,
Tabasamu,
Tabasamu,
Ngoma imefanya nini,
Ngoma imeshika basi
East, nikafika mbaka west, nikauliza kwa streets, bado Yesu know the best. Na sababu mini mkristo, lazima ntabasamu, nikidansi kibamba, you will play it back again.
Doba tunatoa, zina kill them with the flow. Zina fukuza giza, tuna kill them with the glow. Mwili iko easy na mikono ziko busy.
Weka juu, weka juu,
iko sawa, here we go.
Himziki haitaji ruhusa kugusa moyo. Ki haitaji ruhusa kukusa moyo.
Ngoma imeshika basi tabasa.
Nilipita gate man, na guess what? Ngoma na pleni tabasamu. Ali request tena, na tena. Pia alituma masalamu. So mihu tabasamu, nikisoma psalms. Neno inabamba samu sana kama plums. Basi tabasamu, God will lift you higher.
Tabasam, tabasam, hola AI. Kuna casting kwa napenda kuona ukidu. In my loss na tabasamu, in my highs na tabasamu. Hapa kila kitu inko shwari, mambo tamu. Vibes tupu kila kona fana kichilafu. Hii wataongeza voli mpaka kwa matatu.
Tabasam,
sitabasamu.